Yes, alright. Tujitandise bwe tuti abaana b'eka abaana b'eruka yaabwe mu kitundu noona buli omu wasinzidde ogiraba olwaleero tugikwatidde wano.
DJ